Morugano.
Praise Jesus, brethrens.
Nakulika yomu service nziise.
We'll come back in the first service.
Era tubaniriza mu service endala.
Still we will come in another service.
Nja kusaba obuze ku muganda.
I request you pray for your neighbor.
Umugambe nti kitafu omuguru afayo.
Tell them that the Father in heaven cares.
Eyaliwo era aliwo era ajja okubaawo.
The one who was, who is, and who is going to be.
Kale taata oyo aliwo era aliwo nga ajja kubaawo.
The Father who was, who is, and he will be.
Ayina ebirowoozo ebirungi eri obulamu
bwaffe. Has the good thoughts over our lives.
Okutuwa enkomera ennungi okusinga entandikwa.
To give us a better end than the beginning.
Hallelujah.
Hallelujah.
Mukama akuwe omukisa.
May God bless you.
Webale kujja.
Thank you for coming.
Tugenda mu lugendo lw'eggulu.
We are going in a journey of heaven.
Olugendo lwange naawe.
My journey and your journey.
N'abatusooka.
And those who are here before us.
N'abo bagenda okujja.
And those who are going to be coming.
Tujjukira bulijjo mu Filipo 3:20.
Remember all along in Philippians 3:20.
Nti ddala kituufu waffe mu ggulu.
Truly our home is in heaven.
Naye ekibuuzo kiri wakati awo.
But the question in the midst is there.
Nga kitaffe ali mu ggulu.
And our Father is in heaven.
Ffe abaana tukola ki ku nsi?
We the children, what are we doing on this world?
Yes,
praise Jesus.
Naye mutemise wekisoka mukaga.
But in 1 Timothy chapter 6.
Onyoro musavu naagamba.
Verse 7 it tells us.
Itwali itachina chimu kusiku.
We brought nothing on this world.
So nduri dayone ichu.
And we shall go back with nothing.
Ekitufu ekyadala ewaffe muguru.
The truth is our home in heaven.
Era tekeduwa kudayo.
We are meant to get back there.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ye olw'okuba tulina omulabi waffe Sitaani.
Because we have our enemy the devil.
Atatuganya okudda mu nsi ye waffe.
He will never allow us go to our home country.
Bible yemwogerako mu Isaiah 14.
Bible speaks of him in Isaiah 14.
17.
Verse 17.
Tatabasibe kudda mu nsi ye waffe.
Never let captives get back their home country.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Era nga twawulira mu Yeremia.
And we heard in Jeremiah.
22:10. Temukabiro yafano yagenda.
Not pray for the one who dies, neither the one who goes.
Naye mukabe kubanga tasobodde kudda mu nsi ye waffe.
But we for they have not made it back their home country.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So tulina n'ekibuga kyaffe Yerusalemu eky'omuguru.
Even our city, Jerusalem of heaven.
Ebibulaniya 12:22 bwetugamba.
Hebrews 12:22 tells us.
Ekunganiro eddene ly'abamalayika.
The great gathering of the angels.
N'abatukuvu ba Katonda.
And the saints of God.
Naye okuba tubadde tulemeewo okuddayo.
But because we have been failing to go back there.
Mukama n'atubikkulira ebibinja by'abamalayika 7.
God revealed us groups of the angels in the 7 groups.
N'emirimu gyayo.
And their work.
N'obulamu bwabwe.
And even their lifestyle.
Era nga bakubeera ku saidi yaffe tusobole okuwangula.
And they are to be on our side that we can win.
Tuzze tusome ebibinja byonna eby'abamalayika.
We've been studying all the groups of the angels.
Paka ku kibinja kino eky'omukaaga.
Until the 6th group.
Kino kitundu kyakubiri kuba ku Sunday twalabako party.
Part 2 of this, for last Sunday we cover the first part.
Ekibinja ky'abamalayika eky'omukaaga.
The 6th group of angels.
Nga kiduumirwa omuduumiza akutte ekkondeere ery'omukaaga.
Led by the commander holding the 6th trumpet.
Era nga kikulembera malayika akutte ekibya ky'omukaaga.
Led by the angel holding the 6th bowl.
Gwe tuyita malayika w'omuliro.
That we call the angel of fire.
Bano nno nga bali ku saidi yaffe.
And these are on our side.
Emirundi mingi tuyisa omuliro.
Many times we've called fire.
Era nga twagala okwokya amaanyi g'ekizikiza.
We want to burn powers of darkness.
Okwokya endwadde.
To burn the sickness.
Tugamba n'ebikolimo byonna na buli maanyi g'ekizikiza gonna.
All curses and all powers of darkness.
Naye nga tumanyi ani ayinza okuleeta omuliro ogwo.
We didn't know who can bring the fire.
So naye mu kiseera kino.
But in this time.
Tusoma ekibinja kya malayika kino eky'omukaaga.
That is the 6th group of angels.
Kikulembeddwa malayika w'omuliro.
That led by the angel fire.
Okusobola okutegeera omuliro gwe tuyita gunfaawa.
People know the fire we call comes from where.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era kuno tubeere banywevu nnyo.
And let's get strengthened on this time.
Katumanyire ddala abali ku saidi yaffe be baani.
We're not really the ones on our side who they are.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Okusinziira mu kubikulwa 14:18.
Revelations 14:18.
Batubuulira ku malayika ono w'omuliro.
They tell us of this angel of fire.
Era akulemberamu ebikwatagana n'omuliro gwa Katonda ogwokya.
Leads what concerns the consuming fire of God.
Era nga agujja ku kyoto kya Mukama ekya zaabu.
Gets it from the golden altar of God.
Katusomeyo tuwulire.
Let's read and we hear.
Kubikulirwa essula ya 14 olunyiriri lwa 18.
Revelations 14:18.
Ne malayika omulala n'ava ku kyoto eyalina obuyinza ku muliro n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo alina ekiwabyo eky'obwogi ng'ayogera nti, teekako ekiwabyo kyo eky'obwogi onoge ebirimba by'omuzabbibu gw'ensi kubanga ezabbibu zaago zengeredde ddala.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Waliyo malayika akulira ebyomuliro.
There is an angel in charge of the fire.
Era nga akujja ku kyoto kya Mukama ekya zaabu.
And he gets it from the golden altar of God.
Omuliro ogwo tegulinga muliro guno ogwaffe.
That fire is not like our fire.
Jukira bwe twali tusoma ennyanja y'omuliro etandikira ku kyoto ky'omuliro.
When we start at the lake of fire begins from the golden altar of God.
Gwe muliro ogwayo kya Sodoma ne Gomorrah ne watasigala kantu.
Fire which burnt Sodom and Gomorrah and there remained nothing.
Ne tufunamu amalungu Sahara desert ne Kalahari desert.
Let's we go to Sahara and Kalahari desert.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kubanga malaika w'omuliro.
For the angel of fire.
Yagenda ku kyoto kya Mukama ekya zaabu.
Went on the golden altar of God.
N'atuula y'omuliro nayo kya Sodom ne Gomorrah.
Got the fire there burnt Sodom and Gomorrah.
Era abasingane kati bakyanoonya ebibuga ebyo.
Many people up now are looking for those cities.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
So bwe tunaabanga tumaze okutegeera obulungi.
After we've understood well.
Nti omuliro gwe tubadde tuyita.
That the fire we've been calling.
Waliyo malaika aguvunaanyizibwako.
There's an angel in charge of it.
Atenga ino kutuweleza.
It is meant to serve us.
Tukena kutukiriza ekiragiro kiri ekyokutumanga.
We are going to fulfill the command of sending them.
Bamalaika bano bagenda okutuweleza.
These angels will move on to serve us.
Yes, ye bazibwe.
Praise Jesus.
Naye ebiro ebiyise.
By the past seasons.
Tubaddenga tuyita omuliro mubulokozi buno.
We've been calling fire in this salvation.
Naye nga muna enafuri tumanyi kuva.
But we too never knew where it comes from.
Era tumanyi oba gwa ddala gwokira ddala.
We don't know whether it really burns.
Kubanga emizimu egisinga gye twayokya ne kati gikyatawaanya.
Or demons we burnt up now they're troubling the people.
Wandibanga twefuula dragon ne tufuuwa omuliro.
We may have acted like dragons and we are spitting fire.
Naye tumanyi bitambula bitira bikola bitya.
But we know how they move and we never knew how they work.
So musala ey'olutalo.
Now in your prayer of warfare.
Oba oyita omuliro.
If you are calling fire.
Olina okulagiriza oyo akukulembera.
Must direct the one who is leading in it.
Gubawo obuyinza ku by'omuliro.
One was given charge over the fire.
Naye nga malayika ono tali yekka.
But this angel is not alone.
Ayina trillion 25.
He has 25 trillions of them.
Ezaba malayika b'omuliro.
Of the angels of fire.
Era nga beetegefu okuweereza mu naffe.
And they are ready to serve together with us.
Okusinziira ku Ezekiel sura y'ekumi.
According to Ezekiel chapter 10.
Katusome tulabe malayika ono engeri gy'ayingirayo okutoola omuliro.
Let's see how this angel enters into the fire.
Ezekiel sura ya 10 olinyo lusoka.
Ezekiel chapter 10 from verse 1.
Awo ne ntunula era laba mu bbanga eryali waggulu w'omutwe gwa bakerubi ne walabika waggulu waabwe ng'ejjinja erya safiro ng'embala ekifaananyi ky'entebe. N'agamba omusajja ayambadde bafuta n'ayogera nti yingira wakati wa bannamuziga abeetoloola bawulukuka wansi wa kerubi ojjuze ebibatu byo byombi ebisirize eby'omuliro ebiva wakati wa bakerubi obimansire ku kibuga.
Yes, ye bazibwe.
Praise Jesus so much.
Omuliro malayika w'omuliro ono.
This angel of fire.
Bw'aba ali mu kibuga kya Katonda.
When is in the city of God.
Yerusalemu eky'omuliro.
Jerusalem of heaven.
Waliwo ekyoto kya Mukama ekya zaabu.
There is a golden altar of God.
Kiri mu masekati ga bakerubi.
It is in the midst of the cherubim.
Asobola okutoolayo omuliro.
He can get a fire from there.
N'agenda n'amansira ku kibuga.
And he go pours upon a city.
Nga bwe yayokya Sodomu ne Gomorrah.
Like he burnt Sodom and Gomorrah.
Ebyo byali bibuga eby'aboonoonyi.
Those were cities of the evil people.
So ebintu bya Katonda.
Now the things of God.
Tebiri mu mpewo ey'okukkiriza.
They are not in the wind of believing.
Wabula biri mu byaddala ebikolebwa.
Realities of things done.
Bwe tuba tuyita omuliro.
When we call fire.
Tetuyita muliro nga abalina enzikiriza nti waliwo magic agenda okukola.
Don't call fire as if you have a belief that there's a magic which is going to be done.
Wabula twagala okuyita omuliro nga tumanyi ne malayika akuvunaanyizibwako.
We want to call fire knowing the angel in charge of it.
Na wawe kuva.
And where it is coming from.
Yes, ye bazibwe.
Praise Jesus.
So tuleme okubeeramu endowooza egamba.
Let's not have a thought saying.
Nti oba oliawo Katonda.
That perhaps God.
Oba akufuura afuusa bufuuse.
If he makes fire by magic.
Yes, he was
raised Jesus.
Sibwechi to bwechiri.
It's not like that.
Lapo uli denti atola yo muliro.
Like you've heard he gets fire from there.
Na manzira kuchibuga.
And he pours upon a city.
Era bwatu byakora ku Sodom ne Gomorrah.
That's how he did on Sodom and Gomorrah.
Ati obanga ayinza okwokya ekibuga ne kigwawo.
If he can burn a city and it finishes.
Ne tufuna mu Kalahari Desert.
And in place we get Kalahari Desert.
Ne Sahara Desert.
And Sahara Desert.
Nga tunoonya Sodom ne Gomorrah tebikyalabika.
No more look see and Sodom and Gomorrah.
Byabyokyane.
They burnt them.
Tewakyadda na bantu kati.
There is nothing we can even grow in that ground.
Kakati bw'akwata ku maanyi g'ekizikiza
okugunja. When it gets on the powers of darkness to burn them.
Yovula baleero bw'okwata omuzimu n'ogusindika mu ddungu.
That's why when you get a demon to the desert, he says, no, no, no.
Omanyi omuliro ogwaliyo.
Do you know the fire which was in the desert?
Gukomawo ne gunoonya abantu we babeera.
It comes back and takes for where human beings live.
Kubanga mu Luberebere sura eno ey'19.
In Genesis 19.
Luberebere sura ya 19.
Verse 23.
Olunyiri olwabiri mu esatu. Enjuba yali ng'emaze okuvaayo ku nsi. Luti bwe yatuuka mu Zowali. Mukama nalyo katonyesa ku Sodomu ne Gomola omuliro n'ekibiriiti nga biva mu ggulu, n'asuula ebibuga ebyo n'olusenyu lwonna, nabo bonna abaatuulanga mu bibuga n'ebyo ebyamera ku ttaka.
Nkyoti omuliro n'ekibiriiti bivaawa.
The fire and the coals come from where?
Omanye ennyanja okufa okwokubira ennyanja y'omuliro erimu ekibiriiti n'omuliro.
The second death, the lake of fire, that's where you find the coals of fire.
Nga bwe tusoma mu kubikkulirwa.
Like you read in Revelations.
Akati ekiriwo kiriwo ekitya bw'oluganda.
What happens is this, brethren.
Malayika oyo yasobola okutoola omuliro ku kyoto kya Mukama kino.
An angel took fire from this golden altar of God.
Ekya zaabu.
The golden altar.
Ekiri mu masekati g'abakerubi.
Which is at the midst of the cherubim.
Mu kibuga Yerusalemu eky'omugulu.
In the Jerusalem city of heaven.
Ku mulundi guli yayokya Sodomu ne Gomora.
The other time he burnt Sodom and Gomorrah.
Wabula ate olwaleero muweerezaamu naffe.
But today the servant together with us.
Mukulabika ng'ate asaanyawo amaanyi g'ekizikiza.
In appearing to destroy the powers of darkness.
Oba okwokya endwadde.
Or to burn the sicknesses.
Omanyi abantu bagenda ne bookya cancer.
You know, people go and burn cancer.
Abagenda mu malwaliro.
Those who go in the hospitals.
Abagenda balina ekyuma ekyokya.
And they have that gadget they put you in and hit you in there.
Ne bookya cancer. And they burn cancer. Ye malayika w'omuliro okwokya endwadde si kizibu.
Now the angel to burn a sickness is not a problem to him.
N'okuyungayunga amagumba agabadde galagaya.
Even to join bonds which had gotten weakened.
Era ebisinga nga naye Katonda ebyamagero bino abikola ati.
Many people will say, many times people will say, how does God do this miracle?
Birimu obufuusi oba nedda?
Is there magic involved or not?
Samazima gali bwe gati.
The truth is like this.
Bamalayika abakozi abakolera ddala emirimu we bali.
Angels who work and do these works are existing.
Era mu byamagero bya Katonda temulimu wadde okufuusa.
The miracles of God is nothing like magic.
Wabula okukolera ddala.
But total work.
Kubanga ekigambo kya Katonda kikozi.
For the word of God is active and it works.
So bwe batugamba mu lubiri 19:19 abirimusatu.
Tell us in Genesis 19:23.
Paka ku lwa 25 batugamba bwe bati katuluddemu ko.
They tell us this.
Lubiri sura ya 19 olunyo lwa 23.
Genesis 19:23.
Enjuba yalinga emaze okuvaayo ku nsi. Luti bwe yatuuka mu Zowali. Mukama n'alyo katonyesa ku Sodomu ne ku Gomola omuliro n'ekibiriiti. Nga biva mu ggulu.
Biva wali ku nnyanja yaakyo.
They come from the golden altar.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kubanga bw'osoma mu kubikkulirwa abiri.
But when you read Revelation 20.
Onyola 14-15.
Verse 11-15.
Batulaga ennyanja y'omuliro eyakana
ekibiriiti. They show us the lake of fire which is fire of sulfur.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Akati gwe muliro gwe gumu gweyokyesa Sodomu ne Gomora.
It's the same fire they burnt Sodom and Gomorrah with.
Bwabo lwali ogenda okunoonya Sodomu yali wa ne Gomora.
That's when you go to look where Sodom and Gomorrah were before.
Bwefunaga n'amalungu amanene abiri.
That's where you get these two great deserts.
Ujja kuba ozudde ensi ezo we zaali.
You'll have discovered where Sodom and Gomorrah used to be.
Okumanya omuliro guno kuba gwa bulabe nnyo ddala.
This fire is very dangerous indeed.
Baabagaana okutunula emabega.
They refused them to look behind.
Olutunulayo bw'oti.
As you look behind.
Wafulirawo mu mukyala Luti empajja.
He made Lut's wife a pillar.
Gwe muliro gwoteeka kugamba bw'oba ogusindise nti ssa buli ogyebwe.
If you sent to burn a shrine.
Bayinza n'obutagulabako.
They may not even see physical.
Naye ng'emizimu tegikyadda mu kifo ekyo.
But the demons don't more come back in that place.
Nga bw'olaba eddungu bwe lyafuulibwa.
Like you see how a desert was made.
So ng'ekkanisa tubadde n'obunafu bwa
bungi. As a church we've been having much weakness.
Mwebyo bye tusaba nga tetumanyi bibeerawo bitya.
Things we prayed we never knew how they happened.
Era nitusikira olw'okubula okubikkulirwa.
And we got desperate for lacking in the revelation.
Kubanga twaddawo fire! Fire!
Firing of ourselves.
Nga tufaya nayo bw'ogaana tetumanyi.
The fire we spoke of we never knew how it happened.
Tusobola na gamalayika w'omuliro.
You can't even say angel of fire.
Mutufu nga tumumanyi.
You don't know of him.
Ebana batunayogera tutya ku nsonga.
You know how we have speak on that issue.
Wakikola ng'otya
buli kali. How did you do it before? Okay.
Wawulira ng'oyita fire.
You failed to call fire.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Katulabe ki ekiddira singa omuliro guno okyuka n'otunulayo okutunuzibwa oti nga bakuganye.
Let's see what comes next if you turn to look back on this fire when they refused you.
Tuberebere sura ya 19 olunyuli olwa 25.
Genesis 19:25.
N'asuula ebibuga ebyo n'olusenyu lwonna, n'abo bonna abaatuulanga mu bibuga n'ebyo ebyamera ku ttaka. Naye mukazi we n'atunula ennyuma, ennyuma we ng'amuvaako ennyuma, n'afuuka empagi ey'omunnyo.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Yayokya emiti gyonna ne gifurukuta
n'afukula
fukula ettaka wansi.
And he stirred all the ground down there.
You know
the fire forward burnt every vegetation.
And
tear the ground out. Now,
they
refuse them, look behind. For those cities where evil people, Lord's wife still desired to be in that city. Our property being destroyed. And she looked behind. The other fire is very sensitive. It
attacked
every human face around in that place. Destroy it. When she looked behind, just blew it over, and she became a pillar of salt. Now, when we speak of fire,
not
a church that speak of fire, we don't understand.
We
begin to do things which we understand clear. Let's call fire for Elijah. Call fire.
He
called it. Came from where? It came from what mountain?
Those
people say he was on a mountain top, he called fire. The truth is this. The angels of fire were around him.
And
they are there to fulfill the word of God. Of the fearing of God. Every person refuses to fear God. Even on the day of judgment, they will be the one who will come in such people.
They'll
be lining up in their lines.
And
they are welcoming the lake of fire to be cast in there.
Yes,
praise Jesus.
So, now
with that issue,
we
want to see the number and the abilities of these angels. According to 1 Kings,
2
Kings.
Basekabaka ekyokubiri sura ya mukaaga olunyiriri lwa 15.
2 Kings 6 from verse 15.
Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba eje n'embalaasi n'amagaali nga gazingizizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti, zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? N'addamu nti, totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo.
Yes, you have been.
Praise Jesus so much.
Abasajja banabi,
the men, the prophets,
boba asoka kuzura bani abali kusaidia.
They first discovered who were on their side.
Echo mukama afu yatuka kumsikuno yachitugamba.
When the Lord reached on this world, he told it to us.
Yagamba tosobola kugenda kutabara.
He said you cannot go for war.
Kabako omu.
To a great king.
Natosose kutegera maje gali kusaidia.
You've never known armies on your side.
Na goli.
Even the ones of your enemy you're going to fight with.
Wanga singo chizuraga maje gemanji.
If you discover their armies are many,
utabagana na inga mchali mukuru.
Then agree with them when you are still on the way.
Guarantee abasajja ng'erisa n'erayije.
Men like Elisha and Elijah.
Eyo kukiriza Katonda.
Of believing God.
Basoka nga kitegera waliwo abali kusaidia.
They must realize they were angels on their side.
Bisere bisingo inzo kubogeza ko imoso kukiriza.
Many times you may try to raise your faith.
Na yo kukiriza kukulemesebwa kumanga tomanyi wali kusaidia.
Faith has hindered you because you don't know who are on your side.
Ero lutawolo ulabiko kumanga lukulemerera.
And your body seem to be failing.
Kumanga lutegerera ddala kiki ekiri kusaidia.
For you don't know clear what is on your side.
Gwe ngo mwana wa Katonda.
You are the child of God. You have to discover the army of angels on your side. In all creation, you want to be on your side. But your problem
will
be revealed of what concerns them. Now
Gehazi,
he was with Elisha.
He
was serving God.
He
had no guarantee of faith.
And
he told the man of God, I tell you, I don't know this time. The man has surrounded us everywhere. I don't know, maybe you have not been a vision of that. For Elisha saw so much.
Gehazi
told him, are you aware of what's around us?
Abasajja bakampinze wonna.
The soldiers have surrounded us everywhere.
Elisha n'amugamba.
Elisha told him,
kakati tolabye abo bokka.
Don't you see only those?
Ne abali mu bo.
But the ones in them.
Yafa okulaba bo n'alengera.
He seems to see the soldiers. Fallen
bamalayika abaakwe mizimu.
The demons.
Nga bano tebayimiridde bokka.
And these soldiers been stood alone.
Nga bulijjo eriyimiridde.
Every army who stood.
Waliyo musambwe emabega.
There was a fallen angel behind the soldier.
Kakati n'amugamba.
Now he told him,
wetotya.
Don't fear.
Abali mu bo.
The ones in them.
Batono.
They are few.
Naye ate abali ku side ya fe.
The ones on our side.
Bo banjo kamera.
They are many.
Namugamba baliwa.
Told him, where are they? You raise your hand. The ones on our side are many.
Open
my eyes, I see them first. There are places you used to be that you're going to raise your faith. The ones on the side are men that was your enemies. Revelation
18.
The world is filled with demons. The evil
bars,
the evil spirits.
What
can we do to fill the world with angels? Then we begin to fight on this world. Then we can overcome. Like the prophets, what they did.
There
are others who are on their side. They
knew
the battle is not of flesh and blood, but it's of evil spirits.
We can come here and they are invisible.
Church, we have a problem. The wizards see their demons and they are where they have them. What do you see?
Yes,
praise Jesus.
You need
to know and to see the ones on your side.
If Elisha
had faith, we are going to do that. Bring a jerrycan and fill it with oil. Angels were there who were making oil. That we started in the third group. Friends, faith
is
not meditation.
Come
from hearing the word of God. And we know it is active and it works. It has those who fulfill it. Fulfill the word of God. Listen to the voice of His word. If we pray, we had meaningful words. And we've been revealed. Hold real fire.
It's
even a group is sitting. Beat them to ask them where fire comes from.
Fire.
And every time they speak fire.
No.
He told us make people disciples.
Matthew 28:18-20.
Make all nations disciples.
But
people are followers, they don't know how things are moving on.
When you say hallelujah, they say hallelujah.
When you ask them what is hallelujah, it sets the captives free.
Hallelujah
means Jesus reigns.
But they
know hallelujah sets captives free.
And
we used to gather.
And we used to set
the captives of the village. Some of you look this side.
Others
look the other direction. Even this side.
Hallelujah!
That's what his brother.
Set free.
As if we told nations to
afraid,
we tell them to be set free.
We have to make them conquerors.
Fight villages and people on them.
He reigns. Hallelujah!
He reigns. And we turn every direction. The nations have been set free.
singa waliyo yagala kusumulula bantu.
If you wanted to set
Bible
free.
Bible said Daniel 12.
Bible said Daniel 12.
Ntimaiko mulangira wa mwalimira abana ba bantu munaku ezoluka.
I call your priest who stand for your children in the land.
Onyoko wandi tumia bayimirire wake nenga wangu la
to go conquer on their behalf.
Walekana ngo buli
kanje. Brother shouted.
Yani biche byakora ngati wali cyakora.
Nothing worked.
Ati walinga gahazi waberanga woneto pomanyiryo yokiriza nawe tobiteke.
You were there and what you believed you never understood it.
Gahazi yanwerera nyo kweraiza na inga abana kimwo bugaga.
Was an Elisha but he was targeting the wealth around him.
Ngatayagala nyo kumanya bintu abikora
atya na how he does things.
Akagirike yakora buddo
the way naga bigawara oil and the woman get rich instant.
Era yewe batuka kubigengera niya bani yakora mukozi sente.
Reached on the motive just made money out of that. That's why Gehazi never moved on. When Elisha left, when Elijah left, Elisha took over. Now the one who was to come next,
it
was meant to be Gehazi. But the problem,
he didn't know
how things are done. He wanted to know how the money
is done.
Because when you reach on money on a born again, they don't want to know the nest. When you tell them, let's arise, pray for money. They arise with much strength. They are praying for money. Tell them, arise.
To
be sent to be back home in heaven, you'll see them. They will be weak, struggling, but to pray for money.
God
has, when they attacked them, man of God, people are surrounded us. I don't know what to do this time. I don't know where they passed, for you didn't even see them.
Gehazi was the
one who got a rod of Elisha and when put on the sick, they got healed. He went to put the rod, it never raised
him.
The child never raised up. He brought it back. I don't understand things. When he saw the deal of Naaman, he's rejected money. This is my way out.
Know
how people get to be healed. He alone or he has others with him. Let me tell you,
church,
you cannot overcome when you don't have the ones on your side.
Those
in the world have things with them.
Someone
tells you have a demon of our clan. Your clan gave you what? Our clan is the
Holy
One of Heaven. We too must have ours from
the
name of the Lord Jesus. Not that we shall have
demons,
but we have angels sent to serve there to inherit salvation.
You
beat the wizard of the village.
The
wizard has others on their side.
Banga ne bamujjawo ne bamuziba ne kabone bakulumba.
Ne
bakutugira kiro.
Troubled you in the night.
Ate bayambanga kifana nkyo ogorwa ni.
Close the image of the one you fight.
Omusajja yanundi ekiro na ntuga.
Omacha.
Omukerera mu chamber.
The body you get out.
Fire!
You're firing the wizard.
Forget
your beating and shooting winds.
Yes, yes.
Praise Jesus.
The
other has others with their sides.
Now
what you have to do
is
to get the ones on the sides.
As
they attack you,
these ones
take over and they meet each other.
They come on
with an angel, they stand to meet.
Yes,
praise Jesus.
Rather
come to strangle you,
and
your angel too is waiting for
you.
Who are you going to strangle? But the
poor
man was born in the flesh.
He fired
and he strangled them.
And
he got from the bed, fell on the floor.
Arena buli kiseera kubeera n'entalo
ezinategeerekeka. We had warfares which are not clear.
Yesu yebazibwe. Naye Mukama atulikudde amaaso katulabe.
Open our eyes.
Basekabaka.
Let's see Second Kings.
Basekabaka ekyokubiri essula ya mukaaga. Olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga.
Second Kings 6 verse 16.
Naddamu nti totya kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo.
Nti bali abantu b'olabye wabweru.
The people you see now.
Tebali bokka.
They are not alone.
Balimu ababali mu munda.
They have others in them.
Naye naffe ku saidi yaffe.
We too on our side.
Waliwo abaliwo.
We have our colleagues around us.
Omuntu n'emangana ekwe.
He looked at him and said, what?
Baliwa.
Where are they?
Zinaga mukama yamba.
God help.
Bikulu omuntu wana amaaso kubanga ye.
Your servant's eyes.
Mukujjako teyajja na mutima gwe
gwonna. He is coming, he come with his whole heart.
Naye nga yaweerezaako emyaka egiwera. Nga tamanyi na kyaweereza
nakyo. A couple of years they never knew what he started with.
Naye nga n'erisa gano omusajja alina ebigendererwa ebirala sijja mubuulira.
His father's other intention, I will not tell him.
Kiki ekitwetoolodde
wano. What is surrounding us.
Naye ku luno yalaba omusajja ali.
He is so yet gotten so afraid.
Omanyi ekkanisa webadde etuuse ebadde etidde
nnyo. You know church where they drink, they got so afraid.
Nga basomye embizimu.
And they have started demons.
Nga alaba n'akawuka.
And they see
namuzinda banna.
And they saw a demon coming to them.
Obuuka.
And the worms.
N'olaba obuuka nga buyingira
ewuwo. And the worms entering the house.
N'otandika namuzinda.
And you say demons are
fire, fire, fire.
You fire them yourself.
Olaba ensana
fufu. You see those worms in the house.
Ha! Nga alaba. Emisambu agiyingira
obalaba. And you say demons have attacked.
Kati ngorote embizi.
Now you dream a pig.
Okera kumacha.
You wake up in the morning, you fire.
Emiyojo obuchafu jinnu.
Demons of that have attacked me.
Kati olokuwa wali ojjuziddwa emizimu
n'okujjia. You are filled with demons that you
fear.
When you strike a pig, tomorrow the dog is what comes in the night.
And
you are there without protection.
You
don't have any on your side.
Every
time you appear,
let
have oil. I pour here. You have to spray.
And you might
not tell us to spray it with oil.
Now, the
moment pass where you pray it and they attack you still.
Amafuta akugwa masira sikenga ruwana
weta
agejire ba malaika ligendo kubira ku saidiyo ringa ya Yesu mara
atakugwa the living God.
Agamazza akogogera masira sikenga
kora. What is not what works.
Baku gama ndi amazike ngatu kirize chikambo changa
to. What is what fulfills the word of God.
Yesu yewe
praise Jesus.
Kadiye kahazi yalinga manyi.
Now God has
the kila bikomugo kuno Elisha gwali nako.
Brought Elisha has.
Weyajja kuerayija.
Which you got from Elijah.
Wehukora.
It's what works.
Kumbe wali no ba malaika.
They were angels.
Abatunulide nti sijingo mugo
kuone
bantu baba na ndatu.
If the road is put they have to fulfill.
Urwali rotu ino moyo mutukufu.
There we have the Holy Spirit.
Okubera mugo kuli mo
to be a road within us.
Erabo tukulemirwa mu mugiye.
And when we are led by him.
Mukama wa kufu mwete kifu kuli tiza
na wakura. Is ready to hear and to work.
Agati mamu katubikule wa na amasu kono.
Let's open the eyes of this one.
Basi kabake chokubiri. Esula ya mkago nyiru wa kumi na msambu.
2 Kings 6:17.
Elisa nasaba na ayogera anti mukama wange. Nkwega hili de. Omuzibula amaso galabe.
Nti muzibule kumaso.
Open of his eyes.
Atigere nti ebintu tebikolera mu
mbuku. That they know things don't just work like that.
Inusi kuno omanya abantu ba enaku zino balina n'obutamba.
These people have handkerchiefs.
Ngalowooza ke kakola.
And they think the handkerchiefs don't work.
Kumbe n'oli akakuwadde.
Yet the one who gives it to you.
Alina ebibye bye yakusoso kawo.
He has these things he has first dedicated it to them.
Kati olwesiŋŋaana nga oli mu system yabwe
nga bikugoberera. You are in their system, those things follow you up.
Akade kyendisa.
Now what threatening?
Wafuna nga katambala.
You got a handkerchief.
No kateka.
And you put it there.
Mufukamira.
You kneel down.
Ayi katonda.
Oh Lord.
Akatambala kwa musajja
kankoli. The handkerchief of the man of God let's walk.
Adiye mizimu nejiga.
People say.
Akakatambala baka.
That handkerchief. They dedicated to us. They
took it and
are not going to walk.
Gambo musajja katonda wa musajja.
Speak the God of that man.
Awo tuliwe kwetu.
There we shall come.
Kakati awara.
Now others.
Naba gamba kati.
They told
them. Bible.
Get the Bible.
When you
begin building a house, you're a house, a shop. You dig a
house. You
bury the Bible on the foundation.
The
power of God will be on the house.
So
the God of God will say, if I put in the foundation, emisimu tegiyingire nga ndiyumbayi. Oba okyebase
matugigwa
mu bulago nga
ndiyitugasi.
Ekigambo bwe kinaabeera mu gule kijjokola
amakulu. Yesu
kaakati ono kaba muzibula amaaso gongere
obulamu.
Bassekabaka ekyokubiri essuula ya mukaaga olunyi olw'ekkumi n'omusanvu. Awo Mukama n'azibula amaaso g'omulenzi n'alaba, awo laba olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro ageetoolodde Erisa.
As he looked around,
this man all
alone
had a camp. Angels around him. Angels of fire had encamped around him. They built camps around him.
Now
let me tell you,
God is an excellent warrior.
God is an excellent warrior.
Armies
can encamp and you're not aware of that.
Kyovula mu kusaba kwaffe tubadde tusaba ebbanga
lyonna
nga tugalagira okukola kampu olina mu nsi
yonnatugenda
tukakiseera nga tugalugambika tumukole
kinonga
tova ku zipesi eziteredwawo mu nsi
yonna
kati gwe simanyi luli obadde osaba
biki
tomanyi na kampu z'amagye
gwe
basajja babeeranga ne
garanti
akuva bukubi ku
kitebebasindikira
ebatalian enamba
5
eyabamalayika babeerawo naye kanisa ekitubaddeko
kibadde
otambula webikka musayi gwa
yesu
omusayi gwa yesu tegwajja
kutubikka
bamalayika b'omuliro bakwetoolodde
malayika
w'omuliro ne bwajja
edduuka
lyonna n'alyetolooza
omuliro
omanyi asobola okukola ebiri invisible kati
ebizimu
lwekituukawouno olugo lwonna olw'omuliro
lwali
omanyi lumu
oye
bwesuula eyoesooka onyola omukaaga paka olw'ekkumi kakati sitaani asooba agende
waayobu
zino zonna enkomera
kunte
zayobu ku mbuzi
kunkoko
ku baana be
kakati naddayirikanamubuuzi
obaotambula kinokugitinga nambadde
enzunga
nga nnoonya owookulya ondabiddeyo ku muddu
wangeyo
oyo omwesigwa mu nsi
yonna
olowoozayo bwakwagalira
bwere
yenna wamuteekako enkomera
akati
bwe bwewagenda nga wayobu
bwoti
nga tulabawo wadde n'olukomera
n'olukati
ye sitaani bwe yatuuka
akayo
n'olukomera lwa muliro kale raba n'embuzi ze gye bazirundira nayo nekatunula nekagaako ati kanzire
yonkompulainingeakwagalira
bwerero omuwa ebintu ate n'obikuuma
byonna
akati abaali ku nsi bo
baawayitangawo
n'oyingira mu lujja
lwayonga
tulabawo kyebyo
kyona kiriwo
ejje ly'abamalayika
abali
mu ggulu tiriliyoni kikumi
na
tugamba okujja okampinga ewaffe
n'okunsi
niraba kanisa bwe
tubalimaki
olutalo nga tulukuttemu n'engalo
zewaliwo
lwabbanga omuzimu n'owulirangaga okutendemu
ddala
n'oguvulungula ebigwawo kumbe sitaani yabeeranga akufera nti olina ky'okutenaye nga tewali
kyokute
wavangawo gw'olina
ebiwundu
ejje ly'abamalayika lyetegefu okutuweereza naye ekizibu tetubadde nakubikulwa newankubadde
okumanya
nga malayika tumanyiyo gabudyeri ne
mayiko
ate nabo nga tetumanyiwo
abakolaniki
bawulirako Michael baalwana entalo naye nakyo twali tetwekakasa bulungi kati Gabudyeri ye twamanya wa message n'okulwana talwana kumbe naye mulwanyi ate kakati bano bamalayika nti wa mulimi oyo faya nga tumufuwanga dragon
fire will blow your dragon fire yourself
kakati amatama gatugejja
our cheeks began to grow big after they poured on us
woganaanula
nablow you stretch your cheeks like that
wangawo atabukanga mutufu
your times you got wild
nuaenda
kuoteamiu bad demons
eh bannaye
and friends
ati ono no bagenda omubikula amaaso
opened his one eyes
alengera kampu yabamalayika
camps of angels
ab'omuliro
of fire
nga bakampinga
ddawo
kati mumanyi lwaki ekkanisa mu kiseera bagamba nti emizimu
giyingira
abakanisa agasinga tegaliko kitiibwa
kyamukama
ebyo ebizimbe oyo emizimu muba mwakasabayo
kamubulii
gyayiseewa ekyo saagala kukira banze mu nsi muno nga tukyali
mutuweereza
bamalayika b'omuliro twagala okubayita bakampinge gye tukuŋŋaanira bakampinge ku mirimu gyaffe bakampinge mu maka gaffe bakampinge gye tulundira naye mazima abali ku saidi yaffe bannange abali mu nsi basimbawo
emisango
kati mulokole n'abeeraawo n'atoba Elisa yetulire
naraka.
Nina bali kusaidia.
I have those on my side.
Chengendo kuogera kibagendo.
What I will speak is what they will do.
Nayo abe obakugamba ndi kubulire. Omuzimu gwako bye ebundi.
Demon beat something.
Bamukubi. If you
then to go jana ewa. I surround myself.
N'omuliro ogwokya
with a consuming fire
kati omuliro wagubuliranga ano mukati
ma you felt a fire within your heart
olowooza nti gubunyewo
and you thought it spread all over you
katumaleyo wano
let's finish here
basekabaka ekyokubiri essula ya mukaaga olunyiri lwa 18 abo bwe baserengeta gyali erisa n'asaba mukama n'ayogera nti nkwegayiridde ziba amaaso g'abantu bano naziba amaaso gaabwe ng'ekigambo ky'erisa bwe kyali
owulidde nti buba amalayika balindidde ekigambo kya katonda okuva mu kamwa
ko
ekiri nga bwatugamba yokaana 15:7 bwe mubeera mu nsi n'ebigambo byange nga biri
mumusabe
kyonna kyemwetaaga
kinaabakolia
olwakyogera baziba amaaso
tegaziba nti tebalaba
baabakyusa mukifuura
ne
agenda bagenda okutunulira ku erisa abadde
n'empalaala
nga balengera akavubuka ne bakabuuza ewa erisa yaweewa ne babatwala erisa n'abawamu ne
kukyali
yabatwala mu
restaurant
nabawamu ku
kyayi
n'adamu naga babatereza
amaaso
ne bazibuka bagenda ozibulanga obedde abasaabinga kyayi gwe
banoonya
baddayo emisinde ewa kabaka ne
bamugamba
omusajja oli mulogo nnyo yesu
yebazinaye
mwe mulowooza ejjira bamalayika
lyakoma okukola
guno omulembe ki gwe tulimu
ngekkanisa
kyoyagala okugamba
n'ebikola
by'abannabbi bitusinga
olaba
n'abatume baweereza ne
bamalayika ne
babanonayo mu makomera
eno
kkanisa kyeriwo kankanitali mu bamalayika
wa
yesu
yebaziu
mazima ne tulwana entalo
ovula
abantu bangi bagenze mu
nnyanja
batere beeyunge ku bamalayika
abaava
kubanga bwe baabeeranga babalwanisa nga tebabasobola baagoba omuzimu essaawa 10
aligenda
kijja kugenda yita malaika wa muliro, leta omuliro,
bring fire.
Oyagamutegeera bulungi
nti understand that word very clear.
Angulire nzimu jimanye bitufu bikyo baka
to. Demons know the rightful things of God.
Oyogere bitali bitufu.
Jesus tomoro kuta wanga. Speak God right, they can trouble you.
Jagamba basaje mikola bya
batu. Told men the up.
For Jesus tumumanyire Paul.
We know Jesus and Paul.
Mwebani,
who are you?
Atolita fire ngajimanyo.
Fire, they know you that.
Ibyo bigambo
byo. Those are his words.
Malaika wa muliro tumumanyira.
Angel of fire,
tumumanyira wa hibonera
ko. We know him. If you speak of him, we run.
Jarebera Yesu ngaliware
Jesus from far.
Nejimugamba kwa mwana wa Katonda,
you son of God.
Ozo kusula munyo butakoma.
Cast us in the pits.
Jiti obunyo butakoma.
We are the pits of hell.
Akati jangu ngamba tusindika mudu.
We told him send us in the desert.
Enjinyumirwa akatembo yokuwa kola.
Join the drama you
be. Kusindika.
I send you in the desert.
Mudungu.
In the desert.
Lakini ne chani kwa Yesu.
And they have a scripture they know.
Ndio baba sindika
mudu. When they send them in the desert, they come back.
Yozimanyin,
they know the scriptures.
They know the scriptures.
When you send the demon to the desert,
without
food, it comes back.
Now
when you send them in the desert,
this is
when
you travel
for the hours they want. And they are making drama. We shall not go. I will not come.
The
morning as
we begin,
let's dedicate the service.
And
the good thing is, it has come back.
Gagadi kwa kufera.
Now it conned you.
Wogwa kulaga anti kasindi kamudu.
Showed you same in a desert.
Nenga kuma nje kuti ambunyo huta kuma.
Knows it fears the bottomless pit.
Wariwa musajja we njegera Abaddon.
Man of the chain Abaddon.
Mochivinja chile cho kuna che kwa sume chaba malaika.
Group we started of angels.
Boba ni woku sitiba mezimu.
Abia to bind demons.
Kati mwaita uomu
liyo. When you call the one of fire.
Ndi malaika uomu liyo.
Age of fire.
Tora kuchu kuchoto cha mkame cha zabu.
Altar of God.
Nge Ezekiel 10 kwe gamba.
Ezekiel 10 says.
Ojo maasile kumanika sitani.
Power on powers of
God. Na uwecha Sodom ne Gomorrah.
Like you burn Sodom and Gomorrah.
Kuki natu warike Sodom ne Gomorrah. Na achi ocha pafu kutu
kembiru. Gomorrah did burnt it. We ran from there.
Nekati bo chisindika marungu wa kuti jikiriza
kubera. They can't accept to be there.
Okusindika kuti abawe
da. According to what happened the olden days.
Bwejari jiri saba anthu ebisiya.
When they make people sodomize each other.
Nokwe bakanga kumisoro.
And to sleep with animals.
Na bakazi okugenda gananga.
We meant to have intercourse with themselves.
Kati bacho cha.
Now they part the
city. Okusindika mudungu tekuwanga.
They don't want the desert.
Pose cheche ali wano
miyake. What happened here before?
they
shouldn't get us again from here.
Now,
you can't find a shrine in the desert, let me tell you. When you
see
a demon, we put a shrine for you in the desert,
as if
you don't know whatever happened here before.
Yes, you must
praise Jesus.
Now,
where is your call fire?
You know,
burning with your. With your matchbox that you burn a shrine. There you've been in a joke. That physical fire never burns the demon. And you burn those panel rugs of the shrines. And the demons move on. Remember, no one captures
them.
No one
finds
their powers to reduce.
Because
the troubled church much. They even perverted us from the
people.
For we as we started and they begin to shake people like that.
And,
and you begin to chase them.
At
the time of study you didn't have that.
Appear
to have that strength and
you
like that. You're fighting with them.
What
is it that
you are?
The people in the past when they are brought to the match, they are holding the man.
Where did they go?
They want to eat you.
Again, no come on, and
they are all broken.
But
they got mad and wild. Because the demons which possessed them.
kati olumu omuchekingamu nenguo omuzimu gwe
ngakutabusekyokka
ye mukama waffe yesu n'abatume basinziranga eno
baba
mu linnya lya yesu mangu
nga
tekisimba ne
line. The, each one is waiting for its time.
Katemba ali mu kanisa.
Drama is in the church.
Gimanyi tewali majja mu kanisa.
There is nothing like armies in the church.
Gisimbalayi ng'etuuka ng'eno bwe batuukako yatandika.
The one they reach on, they begin the drama.
Nensa mutyonga musimbalayi.
Tomorrow you line up.
Kati mulisoma ddi Katonda.
When will you start a God in that life?
Bamara okikugoberako
ekikulinda ekakuulyanoyingiraompound as you reach the home
mama akatandika okwebaza mukama
olwolunaku thank God for the day
kitandika
be God not like that
waje ay Yesu omulungi webale kujja mukama
thank you for coming Lord
mukama yebazibwe.
Praise Jesus.
Nga yemizimu ekyo.
The issue of the demons.
Yenze omukowaji bakwata abagwa.
Among me who held they were falling.
Naye nga mulimu omusajja mukungaanye.
But there is a man in the synagogue.
Nga agwa nnyo.
He used to fall so much.
Buli we tugenda musala yomukama.
Every time we go pray warfare.
Nga agwa.
He will fall.
Ne ntuuka ne bintama.
I reached got tired of that.
Nga mwene omusajja ono ankoya bwati.
See, this man would wear his ass like that.
Atatindira yabaali.
Who never said us, what's wrong with him?
Kati kyenva lomu omuyita.
Now what day I called him.
Nimubuuza naye wa.
I asked him but friend.
Nga ogwa nnyo
kiki. How come you fall so much? What's wrong with you?
Nangamba ow'oluganda.
He told me brethren.
Nange mwankolako ekizibu kye simanyi
wa. But you did a problem upon me I don't know.
Baba baagala kunjoja.
They want to burn me.
Kati nze nga njala kubuka.
Yeah, I want to be running away.
Mwenga namu munkwa.
And due to you are holding me.
Nkoti samanyi manyi.
I use God's spray.
Nenda mwene gamunyweze
sanyi. But you are holding me tight.
Ate wanzi jigda. Nti wanzikirira.
And when he comes.
Oboli munawe mizimu.
I don't know whether you two are demons.
Wankwata tuunda.
When you hold me you don't let me go.
Awalala bonna mbasuule.
All the rest I throw them down.
Naye gwe kiki ekikuliko.
But you two, what's wrong with you?
Okuva olwo.
From then.
Kubanga lwenkolule namukwata lwenamubuzi.
That's the day I held him and asked him.
Nalina akagula empale yange.
I had just bought my trousers.
Nankuba ekigo.
He wrestled me down.
Empale neyulika zinempale ngumu.
Zibaita jean. The jean trousers.
Neyulika wa
ino. Good porn.
Kwe kumubuza ebintu
ebyo. When I asked him that question.
Nawanika nengamba kati bwe okuba kudduka.
I surrendered and I said if he's running.
Duka nga woyagala.
You run wherever you want.
Kama wangu. Embiri gebere eyo.
The chaos out there.
Linga kyava ko chi.
But it came from what?
It what again abali kusaidia.
We did realize the ones on our side.
Irange bange disinga mulokoro baddo lwana ku
ngoro. Most time born again you'll be fighting yourself.
Ngato sobula kulagiriza
ikole bwo. Not good direct things to be done for you.
Borwana gana bosi mu bina musa.
Don't fight with not flesh and blood.
Borwana gana mi ye mi bi.
Fight with evil spirits.
Ba malaika ba.
The fallen angels.
Oyino kubera na yamaje kusaidia.
Must have armies on your side.
Kwe tuli bakabaka.
We are king.
Era bakabona.
We are priests.
Kuli kabaka abera na yamaje.
Every king has armies for himself.
Bible yetugamba kubikulwa ntia tukura bakabaka era bakabona.
Made us kings and priests.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Na yoro talo baddo lukutemu weka.
But you held the battle yourself.
Wabula jukira.
But remember.
Okusina mbebulania.
According to Hebrews.
Esure soko nyulomusango.
Hebrews chapter 1 verse 7.
Tusobola kuita bamalaika bano bakampinga.
We can call angels at the camp.
Nebire byentalo ngatebinnatuka.
Even before eras of the wars have not reached.
Ngatebara bikanga nemwe bali munsimu.
They are invisible yet they are within the world.
Tuliyoka tubere nabali kusaidia.
There we can have those on our side.
Beblani esule soko nyoro musanvu.
Hebrews 1:7.
Era ayogera kuba malaika anti afula ba malaika abempewo nabawereza abe ennimi ez'omuliro.
Asobola okuba fula ki?
He can make them wind.
Empewo
wind.
Nebakampinga ewonda
and they encamp your entire home.
Bo simbula nebakwetolola
as your mopping this around you.
Bo simbula okuve wakota
mbuli move to leave your home.
Nebakwetolola nekugenda mwe.
They surround you to move.
Ewakale basikazao
ka. And they retain other camps home.
Kumulimu ko nebakampinga.
On your job you camp there.
Kumulimu batiroteka bana abakanso.
On the job they put the angels of counsel there.
Nabo baluwanje nno.
Those two are fighters.
Na ye kanisa tubade tuwasigalira
awo. Church we had remained there.
obutalo nga lufuukidde obutalo
battle had become a battle away
nga tuwulira tusitowererwa buli kiseera
still we are heavy laden every time
waliwo ebitulumba
there are things attacking us
ne tuwebuuza oba byokati ate biyitawa
wonder where they are passing
basajja musajja yabeeranga omungeera erisa mu
kibuman
mugwange
was one Elisha in the entire nation
naye nga sitaani ne jezebeli bamutya bubi
therefore and jezebel feared him much
baakimanya nga tali yekka
they knew of him is not alone
wadde nga tebaasobolanga kulaba majaa
even though they were not able to see those armies
banga olumu tebaagala bagati
sometimes they never saw them
yes he was
praise Jesus
nga bw'olabye ono naye talabye majiti yabadde tagalaba
God has not seen the armies
katusome tuli
let's read on here
Bebulaniya
Hebrews 1 verse 7
Bebulaniya sura soko nyiro 8
Hebrews 1 from verse 7
naye kumwana ayogera nti entebe yo ayi katonda yaluberera emirembe n'emirembe n'omugo gw'obulokovu gwe mugo gw'obwakabaka bwo wayagala obutuukirivu n'okyawa obujeemu katonda katonda wo kyavudde akufukako amafuta ag'okusanyuka okusinga banno era Bebulaniya esula esooka olunyiri lwa 13
Hebrews 1:13
naye ku malayika ki gwe yali ayogeddeko nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo bonna sijemeye giweereza nga gitumibwa okuweereza olw'abo abagenda okusikira obulokozi
owulidde ggwe eyalogoka agenda maaso n'okusikira obwakabaka bwa
katonda
malayika 10
betusomakoi
bo baateekebwawo kubanga ate bajja
okutuweereza
babagenda osikira
obulokozi
era batumibwa
and they are sent
kakati ebibinja emalayika bino omusanvu
these seven groups of angels
nga bw'obiraba wali
like you see them there
wano tufokasinze ku w'omuliro
here we focus on the one of fire
n'ekibinja kye
and his group
bo baagala kutuweereza
they want to serve us
bwe tumalirira osikira obwakabaka bwa katonda
if we are determined to inherit the kingdom of god
ekizibu kye twafuna kyali kimu
problem we got was one
nti ebiseera ebivuddeko emabega
sometime back
okulokoka kwaffe tekwali kufokasi ya kusikira bwakabaka bwa
katonda
abasinga twala okukola olw'emizimu egyali gitutuga abalala twali tetufumbirwa n'abalala twali baavu omulala yalokoka kubanga yali
mulwadde
ne bamusabira
naye
ye agamba olina okulokoka n'ekigendererwa ky'okusikira obwakabaka bwa katonda bamalayika balyoke bakuweereza Yesu
yebazibu
kubanga
because
omuntu omu okulokoka
one person to be saved
mukulu bakola embaga nti okomawo
heaven they rejoice that you're getting back
kati bamalayika bano
now these angels
bakola embaga
they make a rejoice
but babawe enteekateeka y'obulamu
bwo they give them a preparation of your life
era embaga eyo bagikola
and the feast is made in heaven
bateekawo omumalayika omu
they put in place one angel
agenda okukurepresentinga
who is going to represent you in heaven
ne bamukolera kakabaga
and they rejoice and feast over him
nga bagamba yogwe
they say it's you
era naye
and he too
ye malayika atambulira ku gwe
nnyo the angel who moves by you many times
bw'okola ebibi
when you do evil things
ng'agenda ewooli
he goes to someone else
ng'amulaga nga obikola
he shows them as you're doing evil things
bw'okola ebirungi
when you do good things
y'alabikira mu biroro by'abantu
appears in dreams of people
nalabye gundi bwe
I saw so and so in this thing
kakati singa ekigendererwa kyakusikira bwakabaka bwa
muggulu
kudda wake waffe muggulu bamalayika bano mu kibuga kyaffe baba basanyuse nnyo nga baagala kuweereza owooluganda wuyo alina okudda muggulu tugende tubeere ku
sayidiye
kubanga naye ali ku
sayidiye
naye ebintu bibwalokokamu ebisinga
byebyakulemesa
ne bamalayika kubanga batonda abalokoka n'ekigendererwa nti eggulu gy'agenda
akimanyi
olwo yalokoka
afumbirwa
ekyo kibusi walokoka oteekeddwa okulokoka gundi waliwo yalokoka lwa bwavu tetulokoka lwa bwavu tulokoka olw'okusikira obwakabaka bwa katonda kakati oba walokoka obwavu
onasigangaolibwa
kubeera lazaro yemalirize
natafunye ku ssente
naye era yagenda
mu ggulu
enjiri nti obulokozi
kugaddaenjiri
kusikira bwakabaka
bwabwomala
osikira obwakabaka
obwebyawanaakwongerakakubanga
talinamu wadde
n'okwerabiriraoyoana
omwana oyo alina ekigendo
kyokuttibwakabamuwe
ku nsi ne mukumpeereza
obulaba katonda mumutuze nnyo okubawaatabawa
kubanga ebigendwawe bifu
nnyo
kwata obulago n'omwana era osivaano nga
tompani
n'agamba nze manyi byewetaaga nga tonaba
nakubisaba
naye sooka onoonye obwakabaka
n'obutuukirize
ndi kwongereko
bwongezi
tootukola lutalo wano
muguwe
genda n'osabira emmotoka
ndokyemizimu
ejakwata emmotoka yange
ndokyemizimu
ejakwata omukyala wange ndokyemizimu ejakwata bizinesi
yange
nejiba oyo kyabikiba
so what are you planning now
obadde ogamba ki
abaluganda mukama yeebaze
praise the lord brethren
nayinanga challenge okujja wano
I had a challenge of coming here
ninayo omwana w'omwaka ogumu
I had a child 1 year
ninayo alina emyaka omusanvu
amasaa
kumi nimuva ku ssomero
they come back in the evening from school
ninayo nayo musinia wana amasaa kumi
another senior one they come in the evening
kati nga nina okuleka omuto awaka
I had to leave a young child home
ninde oli ow'emyaka omusanvu ajja mukumi
and one of 7 years to watch over them
ntuuka wano bwezibeera ssaawa emu kitundu
when I reached 7:30
nabirika
All boats are home. I asked myself, the children are they home? Have they closed the house? Have they put lights on? I had thoughts much.
One day,
I came, I said, I'm tired of this, of worrying. That day we started. Of angel protection. I said, this
is
something I had an intention of making home. I said, God, if what and things will come out to nothing,
help
me clothe. If I'm in school, I'm concentrated in schooling. On the last Saturday, one of my neighbors came. She called.
She
was in
pain.
It was the night around 10.
She called,
did you get guards to watch your home when you're not there? I said, where? Every time I come here, for 2 weeks, I find a man on your door with the wrong road.
Hallelujah.
Amen.
And
I spent the entire week thanking God. And I have a neighbor. One day went home. They had gone to steal themselves. They reached and they
made a mistake.
That the thieves are still.
Yes, ye was
praise Jesus.
Tuli bakwongera okwaniriza ejje lya Mukama
erya
bamalayika lituweereze n'abaana babe n'osikira obwakabaka bwa Katonda. Amen. Aba otuuka oluba lukuba endu. Bamalayika abatenkweza
bagerengeta. Another when they go home, they find a man on the door.
And
shall beat you. Brethren, seated right there.
Kanisa.
Church. We need to know the ones on our side.
Ebiro biri ebyokwerwanira
byawedde
bulimulema mpya ogulina okumanya
katondaoguluka
ku bigere ebyo musabe kwongere okwaniriza ejje lya
mukamakulisindika
likampinge wonna bwe tulyagalira likole kitaffe omuyiza ebintu
byonna
tukwebaza olw'akaseera kalungi
kotuwadde
tukugulumiza ggwe atuyigiriza
okugasa
kubanga bwotu bwe watugamba
isaaya
8:9
wewaawo
mukama otuyigiriza
okugasa
era twazze ku lusozi lwo nga leero obuyigirizibwa ggwe
nabwe
watusuubiza mu isaaya esula ey'okubiri nti balijja ku lusozi lwa mukama
okuyigirizibwa
laba tusisinkanye omwoyo w'amazima ali mu yokaana esula ey'14 onyulabirimu omukaaga nti ye alijia,
when he will come,
aliba jukiza byonna,
remind you all things,
aliba yigiriza byonna,
teach you all things,
kama 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 kama.
All king of kings,
omoyo watu jukiziza,
ebya
watu mene bannabbi,
the grace of the prophet,
gale erose bakatonda kwa mwesi,
our faithful God,
kubikwata gane jiri ama maraika ili kusaidia,
armies of angels on our side,
namba seka baka echokuli,
second king,
esure yo mukaga,
chapter 6,
onyule 15 okukira, sema wali wa jiri ama maraika,
armies of angels,
ba maraika wa muliro,
angels of fire,
abakurembe duwa musu,
those who are laid,
maraika wa muliro,
by the angel of fire,
alimu kubikwe sure 14,
Revelation
14,
verse 18,
Tuko wa muliro,
armies of angels of fire,
mchiro chale no sima kanunda for mwesi,
all of faithful,
okukapinga wana wana, okutandikira kubula mu bwafe emirimu gyaffe enyumba zaffe wamu nesabbe byaffe sema katonda fomuyise ebintu byonna byebirobye watugambira musibe katonda fomuesigwa nga otuwadde obuyinza emizimu gyonna n'endwadde zonna naye mukama olwaleero twongedde okuzuula obuyinza bwaffe obukulembedwamu omwoyo obutukuvu wamu negerya bamalayika abali kusaidi yaffe kabakabakaba era tutuukiriza Matayo 18 buli kyetunaaba tusumulula ku nsi n'emugulu kisumululwe kyetunaasibanga n'emugulu kisibibwe olwo nno otume giri abamalayika bo abatuukiriza ekigambo kyo nga mu zabuli 13 eyole 19 paka 22 sema katonda fomuyise ebintu byonna kaakano tukusaba ssebo tyaffe otume giri abamalayika b'omuliro erikulembedwamu omuduumizi malayika kutteko leeri omuga n'okubikulwa esula y'omunaana olunya olusooka n'olwokubiri era mukama adumire ekibinja ky'abamalayika akutte ekibi eky'omukaaga mukubikula esula 15 ye malayika w'omuliro mukubikula esula 14 onyole 18 toola omuliro ku kyoto kya mukama ekyesaabu ng'ezekkeri esula 10 bwetugamba omaasire ku maanyi ga kizikiza mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tuma malayika w'omuliro ayokye amaanyi ga kizikiza wonna we gali mu masabo yonna tuma malayika w'omuliro mutume mu nsozi mutume mu biwonvu mulagirize mulagirize tokotota tolekayo kwogera tolekayo kutuma ku baana ba malayika bebulaniya esula esooka onyo 13 paka 14 bamalayika batumibwa okutuweereza kaakano batume tumejero ligende lirumbe amaanyi g'ekizikiza wonna be gasiimye amakanda mu banabbi b'obulimba abatume ab'obulimba abasumba b'obulimba enzikiriza ez'obulimba amadiini ag'obulimba mu masabo yonna abaaloga emirimu gyo tuma malayika w'omuliro ayokya amaanyi g'ekizikiza ayokya endwadde zonna ayokya ebikoliko ayokya ebiremesa okugenda mu maaso abadde akutta ebyenfuna byo amaanyi gakizikiza gokyebwa mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu n'abamalayika yatoola omuliro mu Ezeekyeri esula ey'ekkumi n'agenda amaasira ku kibumibwa era ku luli yayokya Sodomu n'Eggomola n'olwaleero ng'agenda okwokya buli maanyi gakizikiza agabadde gakulumba ekiro ebibadde bikutuuka ekiro ebibadde bikulemesa omumanya katonda ebibadde byalumba emirimu kyo buli maalo gagalumba emirimu kyo buli maalo gagalumba ekirabo kyo buli mwoyo gibala ekirumba ekirabo kyo amaanyi gakizikiza agabadde gakwataakinga lengegire bamalayika eryagampinga namba ssekabaka ekyokubiri esula y'omukaaga onyole 15 paka 20 ejeri agampinga n'erusa naffe likampinge naffe mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tukampinga ebyalo byonna tukampinga mu nsi yonna amagye g'abamalayika g'omuliro n'ebibinja ebyasooka ebitaanu nabyo bikampinga wonna era malayika w'omuliro ng'ayitamu okwokya amaanyi g'ekizikiza tumirako malayika Gedeoni okusakula okusima emizimu amaanyi g'ekizikiza gasibibwe mu bungi obutakoma olulwokuna ku lw'omusango tumirako malayika Gedeoni ow'enjogero ng'akubikulirwa abiri bwegamba mutumire kayitemu kubanga bano be basakuzi abali mu Zakariya esula esooka onyole 19 basakula emizimu basakula emizimu amaanyi g'ekizikiza amalo go gonna bagasakule wamu ne malayika akutta ekitala naye ayitemu n'ejeri okutema enjegere zaabwe okutema ebisiba ebyakukwata kubanga byava mu banabbi b'obulimba b'abatume ba bulimba amakanisa ag'obulimba amadiini obulogo bw'ebika amasabo tubayejere bamalayika lirumba okukulwanira abo be bali kusaidiyafe malayika olumba malayika olumba n'ekitala tema enjegere gyawe zaabwe malayika yitamu nga kubikula esula y'omukaaga olunya olusooka n'olwokubiri n'emitego otege emizimu gitegemu bwengula gitegemu bitalamula tegemu biwonvu
Pega a monsozi. Malaika Michael. Ita mure metego. Pega. Pega a monsudari. Motege. Quate a misimuego. Marinha ria yes. Malaika Badoni. Ita mure njegere. Namo judi a mokaga. Osirane shimu. Mumunya muda koma. Otua kuna kuwa musango. Malaika omrio. Nao itamu. Nyocha amani ga chikusa. Nyocha. Amani ga manabi wa mrima. Ama kanisa wa mrima. Banabi ya marogo. Amari muzimu.
Thank you, Father, faithful.
Thank you, Jesus.